You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other Sunday from 3 to 5 p.m. bringing you 2 hours of Congolese music right here on Ambiance of Congo. Welcome to Ambiance Congo. Glad you're listening today on this beautiful day here in Richmond, Virginia. The sun is shining. It's nice and warm. It's a great day to open the windows, crank up some tunes, and enjoy. In the background, of course, Victoria Layson, Dream Team, Dream Band of King Kester Emenea with our theme song, The Saben from Doris Iloco. Speaking of Emenea and the Dream Team, Dream Band, we're going to hear Emenea and the Dream Team, Dream Band from an album from Ben's Patrol, a guy who never disappoints. An older album called Vaccine. We're going to hear a cut called Mwana Sefe. To start off, take it from there. Should you have requests or comments, as always, the number here, area code 804-649-9737. There'll be a post up at the blog at www.wrir.org shortly. You can add comments there. Check out the track list. Draw funny pictures. Whatever you want to do. Enjoy.
Plata Satana nini alingi alata pase okoma kobosana bana tobotaye jeni bakukase manuela bakukase ata telefone te o mama mwana ya nzambe abangaka na ye satana te o e au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus yesika ozali jean bakukase naboyi bajugenga nga flore obule mokolo ya nsuka na nzambe enatiaki susi liboso ya losambo o au nom de jésus o au nom de jésus au nom de jésus
lusi bakukase armon bakukase
mbone chance na commerce na yo jean bakukase epai ozali ye eloko nyonso kolia eloko nyonso komela ezali beni au nom de jésus amen.
Mama! Robert Baza, Freddy Chibangu, et Charlie Lombard.
Okende ki mobe botika kingai moko na banai. Okende ki na luna koluka la vie. Ata koutou ezala ki pon avenir ya manase na Christopher. Makani si manga mazala ki kikai okende te.
Y'a moi la sécurité, pas sans si vous. Lelo, c'était Moïdo.
Le Chevalier.
All right, that was Zyko Langa Langa from the CD Feeling. Came out, I believe, in the late 90s. Short CD, kind of like a maxi single. JPS Productions. We heard the song called Shibau. Great song from Zyko Langa Langa. I could dance all day to that one. Before that, Ben's Patrol from the CD Vaccine, a CD featuring the Dream Team Dream Band of Victoria Leyson, of King Kester Emenea, and King Kester himself sang on that song. That song was Mana CFA. You're listening to Ambiance Congo. My name is Dowdy. I'm here with you the other week. Look for Greybeard and the other black music in this time slot next week. Let's hear some Wazikwa now from a CD that was on it was like number one for like 6 months straight in the Congo. The CD is Kedemand Le People. We're going to hear a song called Zeka Luzeka.
Soki moto asumi lopango na commune na bino. Est-ce que ça problème? Zeka Luzeka grand prêtre.
Passe à mon amour, quoi la kioluka bolingo. Akene ki namoka babotaye.
Victor Diasona, Mokondi à immigration.
Passe à mon amour, quoi la kioluka bolingo.
Deo kumpa le futur.
Akene ki namoka babotaye.
Debs, de Mokalika. Kito e pula.
Na la 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 na ni zekae, nenge bolingo na yo e komi kosala ngai.
Kif kimbembe.
Brigitte moto bisa luseka, obomi ngaye seka luseka, ngalelo na komi soba na bolingo. Obenganinga na motema no lokola mbwa ya ba voisin. Tabolingo na sema kina rekolte ba chagre. Obomi nga ye oje sita salikandolo.
Pase ya mwana moko azala ki oluka bolingo.
Echade zeizo.
Akene ki na moka babota ye.
Ma siri sa me mwanza.
Epa ya kene ki.
Achil ma ve.
Ami e malamute ye.
Asetono panase, papi kala piscolo. Boye bibi kena konyo se tele ma basi mele yango poto poto na bato ebele. Jise minimbu.
Robert Quintana.
Eric Emila. Pour les sages et pessimés, moi, perte et raison. Dis-moi, Kolo Koya.
Kolo Koya.
Nakoya Mayo Zeka.
Zeka.
Mate ma singa de Kavaka Jika Joseph Anganga.
Kolo Koya. Nakoya Mayo Zeka. Kolingo na yo Emana Zeka.
Nzaba de Panama. Soki oyoki nga na likambo ya nyongo to ya motema mabe, kondima te mela mbondo. Kasi soki oyoki nga na likambo ya bolingo, komela mbondo te mpo nazalaka mbiance.
Motema ya moto ya zolela il faut kaka
kolela na ye
bona kopekisa kolela ya Brigitte moto bisa bona kopekisa kolela ya James Kabengeli il faut
kolela na ye
zeka luzeka pangusa ye maya misu
maya misu tangi
mwambo mama Alexis
maya ye maya zara kakotwe bela chérie
zeka Jim Chibangu Ezali Ozeka e bolingo na ngai
Placide Ndaya
Ezali Ozeka e mon amour Papa Narite Jacob Grace Jérémy Moninga ya Alpha Kiala Bavan Kabuya
Mimbenga Pielema Gertrude Ranzaka
Skola Mandi Sabe De Mukoko British Bruce Mpangi
Feli Misolina
Bejo Mebina Jojo Mangusi Samaka, samakle, mama, fungu, nengi, masamba
Setangi, mawa, bolingo ya maeza, takoto ye, bela, sheli, zeka
Sami Matobo
Bichwe seka, ni papi, esamba, trésor Pona kope, kisa, moto, yo, haza, kulela, il faut
Kulela na ye,
narazi
Kulela na ye, te, bolela
Emani, mokonzi, didye katalisi
Bana Gestapo, les bagarreurs de la salle.
Yannick et Bodonangaï, fils de Naye,
Bana Vietnam,
Michel Mbeta.
Bambi
Sarah Tibasu
Hey Bozo vivre nan moto non boswana na yete Oye komi ki bolingo bala na te Ifoze la nan boswana tamba la moko Oye ba nan usuki ya komi na kanda akoma kandengi nini Ezali boete sosongo lobota Didye ki bala bala Bana IEC, bana IPC, nakosi Frank Akil, Anelka Digital, nakosi
Odela, Arnold Mukendi, Nadege Cayenne, Rostar Darty, Dems Makondo,
tous les cas.
Au premier taquin amour, y'a joueur à kicker. Azanga remplaça, azanga fait réserve. Pandayo oso ki sangai, jamais nga natika la nelembo ya balove ya mukendio.
Yonanga, Papos,
Christian David.
Chaque fois chez l'eau, c'est ma kama, na peso na pimelo, jamais koutou na baki, c'est la kayo matabisi. Na bengre des anga ki na sosa lobby, vida mou nanga e komi le loko patine. Pour toi sa vide,
Arnold et Kourou,
Lorraine, Compressor, Mpeza, RDC,
Régis, le DJ Pro de 243.
Oko Miko Cholo, Lisengana Kikalungwe, Yaba Souci Demse, Eske Nana Kobela, Pona Bimisa Lova Bansunga Yamo Fude. Elenya kamundele na pilipila poussière oya love pona kate esika kotia kotia mama
shuta pomo
wadeni lamba
ne fais pas à autrui ce que tu ne mérites pas qu'on t'efface
na lukyo shebino baso pelinga maya moto e pasa yo kima wasali singa pona pasi na zomu fanti na o Arnold
André Mavinga, Joe Bébé
Nazole la mingi, moto na linga kia bone ngae Ozanti mbanga na sanzuzie
Tete bakutu Los Angeles,
ah, Nazole la kaka
Isi stola gloire esai, oza kredilone la maya bolingo
Kent Mikenye, Laurent Boxon ne bukasa
Isi stola gloire esai
Birlin
Na se dekize na koma loko la moto a pousu Na so matiti na sima na bino pona mona yoe Negozo la veba sani pona zo atakimia
Chef Bislin lo solo
na luki o chebino balandi singa cheme chae na s'improvise na kimaloko la carle wiseo dem sotali bamba makondo
dem cederic
mukenyo chenga wapi arnold
sam totumbodo flavien gimbie
na bengi wera sona ya koyembela yo e tsebona yo linga kamingi mwana trezae bebo tali bamba oh
Cristal Fumo Palace, JP Fumo.
Na bengi beno siza ya kobundela yoye. Mais c'est dommage, a utiko demissioneo. Mukendo chenga wapi Arnold.
Lorenzo Bato Swana, Freddy Swana de London.
Isisto la gloire esai. Osa credilone la maya bolingo.
Gisto Bangambe de London. Godet la fontaine shop.
Isisto la gloire esai. Osa credilone la maya bolingo.
Malela de London, les champions. Davant Posa.
Osilicate, pardon, ma Melina. Salata rétrospection, bolingo boye, besikato outi. Si toko makina référence, va mourir en lingo boyangaï.
Caps, kapanga la lomba la robes.
Lole moi comme aussi la licola kobonde la yo. Lokola seme la mokota fonctionnera l'état. Oya utagarut mokaliti na fonction publique.
Koluka Saler
Serge Colomoni.
Koluka Bilia
Madeswa Bane
Sparta Bako.
Koluka Saler
Mbongwa Bane
Didier Muswahili Ndeko Obama.
Ah, histoire amour yangana yo. Yo mo korobaki na ngai ko boya ngai te. Korobaki nga na zantimba. Yo zanzuzi. Pone komi na tango ya boye. Ozi mukana oti kangai. Oye bien pe na zalaka moto estoma. Oye bien ke na zalaka moto ya ba kris. Oye bien ke yo moto pesa nga ntoma ya siline. Awa yo zo kende. Sante na ngai. Sigo naip sa ba famina ngai. Keyo tiki ngai yo.
Major Dani Oleko Force de Frappe. Nelly Mwalumba. Fondation Coup de Pouce.
Na lukyo chevino ba landi singa cheme chae. Na lukyo chevino ba sopeli nga mayati ya yo. Na lukyo chevino noko aswa nisi ngai yo. Nazo mufanzi na o.
Bernardo Nzita Poati.
Nazo bela kaka o mama. Na souci na yo. Oza na prise na fiche yaka na branche yo. Ive rezo ya makazi yo. Moto mesani saki ngai.
Ki janson.
Oza la pene na yo de branche ngai. Nanu na zui na nga moto teo.
Loris la congolaise.
Na zui na nga chalet teo.
Lidi Lombe Kim Kardashian.
Mondela salama to paraplu. Oui mukeni. Ati souci mondela kokine ko salati.
Scenario.
Kananga tana sispazo kokate. Makono tindela ngata foto e.
Alex Polino.
Dems na zono ene ava e.
Restaurant Philo.
Motona linga kia bole ngai.
Christian Lusapuino.
Medo Shaumba Kleboa.
Radio FM.
Richalo Fomo Rambo Showbiz.
André Mavinga.
Claude Wongo za banke. Poba bolingo ya libela. Oza kredilo nelanga haya bolingo.
Mide Pablito. Paolo de Souza.
Tonto Kaluji. Tanya Smith na London. Oza kredilo ne ama kondo na bolingo.
Rock le super flic. Gelor Makalebo. Mi Josen Zete Moindo. L'inspecteur Cyprien Kisunga. Le colonel Delphin Kaimbi. Vien Anga Chabani Record. Eric Majuda. Mama Hélène, Mama Arnold. Mami Freebox. Nico Kalambaye. Patina Chopo.
Honorable
Gaëtan
Koudia.
Gaëtan
Papa Paul Mvuba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil, Boss Okito Panda Chala Lukapa, le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Zita.
Na bongi fina kona lo pango ya bolimo, na zovanda na tie ba fenêtre na ba porte, peinture na ba karo, be vitre na ba lustre, nzoka na zo fungela na ye ba kate, okena motema moto kuma moto ba kate.
Eric Mandala, Willy Mandala,
motema e pona kio lelo, lobie koki oboya yo, elinga mosusu, yebana motema moto kuma moto ba kate.
Docteur Toko Alphonse Alain Finini,
yebana moto kina yo nde okoli alipa. Dans la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babo tanga pona yo,
Vicky Poutou,
Zamba salanga pona yo, Gaïtan, on a zonyo comme oué, boulingo ne zonyo kolombaye. Souci a boulingo et le ki a moutouba et bisique. A kokota paradis jamais. A ta fameli nenge, a ta boneli nenge. Soso banaka moto te, po abatela ya yeba poussin. Mawe selesi nga yesoni ya kola kisana bato, kena fuka melaka yo. Ata perze kiswele ki, mote asora kontunya ka kote ya ye. Polifuteza ya nzambe, polifuteza ya nzambe.
Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur, Mami Massimo. Mavo Togwemani, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Mboy, le club.
Lilo na komine plus de 1000% mawa. Yo batala na yese no talo supe na koseka. Yo komi singa na yete. Yo kanata mwa mawa kodia. Ata le chek na klespa zala kana kwa ya bulletin. Plus de 1000% mawa kolela na nga ibo ywa. Chere yo, kaito bomi nga ye. Kodio bomi nga ye. Kaito bomi nga ye.
Bruno Matadi, Yanenette Samuzo.
Libele ya mama, ekipaka kitoko tomabe ya mwana teo. Na lingi osongela kosolisa nga taya mpama. Obuka mange zalaka entere ya makasa teo. Tango kukwe ya na se direksyon ye na fulu. Mange ke na monoko moto akipaka sentere na ye yeme. Nenge papa fundo la zemi na libu mwa mama. Bashoke love tu sera motema na nai. Bonela mama, bonela, bonela papa, bonela, bonela yaya, bonela, bonela chéri, bonela, bonela bebe, bonela, bonela buchu, bonela Gaitan Kodia.
Et ma son angol.
Libele ya mama, ekipaka kitoko tomabe ya mwana teo. Na lingi ozongela kosolisa nga ta ya mbamba. Kobuka mang ezalaka entere ya makasa teo. Tango ekokweya na se direksyon na ye na fulu. Mangeke na monoko moto akipaka fintere na ye yeme.
Président de Demoniato.
Ndenge papa fundo na zemi na limwa mama. Bashoke love tusere motema na nga. Bonela mama, bonela, bonela papa, bonela, bonela yaya, bonela.
bonela buchu bonela gaita kudia
Charlemagne Kouloutou Bob Bopesso Jean-Marie Béana Lyon Gauss Kebe Fatou la Blanche Lisette Jafar Ya Ibrahim Chako Tobanga liwa po tu ebesika to kendete Ya Richard Okissi PDG Tolin Mongo Ma Pengele Tu Yamouze Serge Palmi, Papa na Palmi Junior.
Angaïto Bominga ye. Akodio Bominga ye. Manolo Baki eme chuchul. Atila Bondo Tokoyama. Leni Bidensa Bominga ye.
Public Com.
Kaita Kodia Bominga ye. Bafana bominga ye mama kaita kodia bominga ye
Oreste Colby
Edo Mopata sa bominga ye
Bernard Ebi
Vincent Gomez sa bominga ye
Ya André Kimbuta Mbali ya mama Yvette
bominga ye kaita kodia bomilifa.
All right, you're listening to Ambiance Congo here on WRIR. My name is Dowdy. I'm here with you the other week bringing you 2 hours of Congolese music. I hope you've been enjoying the program so far. All right, that last track was Fally Ipupa from his new CD, Power Kosaleka. We heard the song called Mil Percent Mawa. Nice song from Fally Ipupa. Really nicely produced album, too. Before that, Ferigola from his new CD, Boite Noire. Also, brand new CD, double CD, both of those. We heard the song called Fonctionnaire. Before that, Félix Wazikwa and Culture Apes V from the CD Que Demande La People. We heard the song called Zeka Luzeka. Support for WRIR is provided by TV Jerry, who has been producing creative media since 1989. TVJerry.com is also the home of Sifter, a new highly opinionated and sometimes snarky guide featuring previews, reviews, and profiles, many on video. TV Jerry and his contributors will cover movies, theater, art, music, food, style, and more at TVJerry.com. And the Pro Bono Clearinghouse, a service of the Greater Richmond Bar Foundation, offers pro bono legal services to nonprofit organizations in the Richmond area. Their volunteer lawyers can provide legal advice and services for an organization's clients or for the organization itself. For more information about the Pro Bono Clearinghouse, you can visit grbf.org or call 804-240-7822. And should you have requests or comments about the program or anything that we tell you about here on WRIR, you can call me at area code 804-649-9737 or leave a post at the blog at www.wrir.org. For those of you who are having trouble listening to the radio station for whatever reason on just from our player, I know there are lots of people who are not having problems, but for those of you who are, try Radio Sure. Just go to stations, find WRIR, and click listen. All right. Coming up next, let's hear something from Roga Roga and Extra Musica from his latest CD, one that I can sometimes pronounce correctly. Let's see if I can do it today. Can't do it. Sorcery. And we're going to hear the song called Taste and Colors. Le Gode Les Couleurs from Roga Roga and Extra Musica. Then we'll hear something from Universal Zangle. Stay tuned. Thanks for listening.
Hey, Mwana. Nalakisa yo nyoso oyo yebi. Banyoso ngana yebi. Je m'appelle Roga Roga Missi, le grand Zamboul. Zébira Zatatatatou, suprême lampadaire. C'est moi. Papa Jean-Baptiste Diangé, Athanase Makaya, AVG Vincent Gomez, le baliseur, Seria Kamalibou.
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et les guina balangi, et soit la matataire.
Privan de Ké Oyoya Betty. Bruno Dika.
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et les guina balangi, et soit la matataire.
Et merci Boris Chamalier. Vital Kamere.
Okirito Yamata Melekimiki. basusuna pasi basusuna bosui basusuna mawa basusuna bisengo
Jean-Marie Lukulasi Dominique Ngwabi Prince Dombele
Yoko luko yeba tina nini moninga alingi Yeba okopela kila usuka na kamando Okolinga ya moto kaka ye mungwa ye bitina Na la ville chouette individuelle
Moto asala kashwa na ye par rapport Okope kisa moto kuna ye oye bitina te Mwa tolerance ezala na moke liyanzambi Sulara linga kama sana
Weza kuna ye
Ekongola linga kakavate
Weza kuna ye
Mwa asya ndumba sangisa kamibane
Weza kuna ye
O musician linga kamandane
Weza kuna ye
Mama kilwa linga bajeno
Weza kuna ye
Barabase pomba pora kama bende
Weza kuna ye
Biso bakretia to linga losamo
Weza na popo manzatu Natika mokilo yu
Claudine Monari, Célestine Kwakwa. Anisette Makwala, Landry et Wenge.
Okope kisanga na linga extra musica. Boye vit très bien que je si kanga na lesaka famille.
Na popo manzato, na tika mokilo yo.
Tika Sergio A, Sergio Meto Rokondia Peki si mwanana ya linga mobola Hayebi très bien que bilengia mwane zala kakuna
Akoko manzato, atika mokilo yo Akoko manzato, atika mokilo yo
Wivine Moleka, Brele Yuka
Soki bo peki singana linga ya pole malie Boyebi très bien que ye moto asala katenga na zala
Nakoko manzato, natika mokilo yo Nakoko manzato, natika mokilo yo
Colonel Mongolei, Feriole Gasakisa
Oko peki saberto bilia linda ya Syria Boye bi très bien kaza papa ya banana ye
Akoko manzato, atika mokilo yo Akoko manzato, atika mokilo yo Onaye
Nabosani yote, Foster Eli
Soki bobe ki singana linga kola remia ya yos Boye bi très bien kaya salisa kangana tango ya pasi
Akoko manzato, atika mokilo yo Akoko manzato, atika mokilo yo Onaye
Kanungo, ya Henri Ose
Soki bope kisi jilmondwa linga aniopa Boye bi très bien ke zali mamba ya banana ye
Akoko manzato, atika mokilo yo Akoko manzato, atika mokilo yo Ona ye
General René Bukasa
Soki bope kisi gaya linga Michel Ngeso Boye bi très bien ke sa mama ya banana ye
Akoko manzato Atika mokilo yo Akoko manzatwe Atika mokilo yo Konaye
Bira la bira Nuka yondi Ema didol
Boko peki sa medar milandwa Ning extra musica Boye bi très bien Keza seul orkesa Monena na kongo
Akoko manzatwe Atika mokilo yo Akoko manzatwe Atika mokilo yo Konaye
Rosette Damba Rosine Kamango
Soki bope kisi ngana linda Benina Tarajinya Boye bi très bien ke baza banana Ngana linga kamingi
Nakoko manzato Natika mokilo yo Nakoko manzato Natika mokilo yo Kuna ye
Le Benjamin du Parlement Serge Bouya Honorable Wapi Sylvie Le conseiller président Mobali Banda CTH Habib Tirinote, Jean-Claude Kakou, Colonel Ombeli Michel, Richel Basila, Président Fred Mamona, Maury Lecoude, Ruffin Bouka, Honorable Willy Matanga, et Jean de Dieu Kourissa, Honorable, Emmanuel Saïr, Breno Nabia, Brigitte Konga Wapi, Annick Colonelé. Jean-Baptiste Antaille, Focus le pétrole, Didier Franck Nachetemba, Mariam Issa, Esther Séduction, Mama Gogo, Serge Kémy, BGFI, Okasokana, Colonel Tendiel Ambabouya, Benito Amouzou, Médard Bombo, Léopold Tatier, André Onganga.
Ce qui va faire qui signe la ligne, général Kabira Nobert. Vous avez très bien que grâce à Yenga, n'a le caca n'a averti.
N'a pas trop manzato, n'a pas trop manzato, n'a pas trop manzato,
Colonel Ayela, Véo.
Pour qui s'arno ambalinga plus sexasu, voyez vite très bien qu'à sa moisson n'a y'a pas la tisse à l'opéter.
A propos manzato, a tika mokilo yo. A propos manzato, a tika mokilo yo.
Mon fille Yoka, Oya Ingrid Ndiaké.
Ce qui va bien qui s'ingana, linga Claudia Sassou Ikea. Voyez vite très bien qu'à sa moitié maman la moua na Congo.
A propos manzato, a tika mokilo yo.
Yves Gatier, Magali Itoua.
Oko Peki Samax Lumbalinga, Florence Badio. Voyez très bien qu'il y a sa maman, y'a David Lumba, mon ami.
A Koko Matato, Atika Mokilo Yo. A Koko Matato, Atika Mokilo Yo. Onaye.
Les acadiers binards, laissez passer la machine s'il vous plaît.
Ludovic Kabia, Abayo Kadi.
Aïe aïe aïe, laissez-moi danser.
Sostène dans les Zingamam.
Aïe aïe aïe, tapis rouge et
yé. Albert le Banda, Valdan Selva.
Aïe aïe aïe, voici l'universal.
Y'a eu la bombe à souler, chaud la chaud.
Aïe aïe aïe, l'autre pépé.
Le meilleur qui vous parle, vous vous gêne.
On y va, on se boutique.
Depuis le français.
Aïe aïe aïe, tapis rouge et
yé. Le Kungu, il règne le Kungu.
Aïe aïe aïe, voici
le Jean Kassé. Le mal n'est ta boucle sans le sang.
Aïe aïe aïe, l'on va payer.
Olympix, Karch, Félix, Abouetambongo, Rock à Luna. L'Afrique n'est pas un champ de bataille.
Mama,
Pierre bomaka kaka ndekete soki tembe tuna goliata kufana nini.
You are listening to Ambiance Congo on WRIR LP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week. Greybeard will be here next week from 3 to 5 p.m. with the other black music. Exactly what he says it is. One of the great programs here on WRIR. If you've ever heard of a watershed is all of the land that drain all. A watershed is all of the land that drains into a body of water, whether it's a creek, pond, river, or the ocean. The Chesapeake Bay watershed includes 64,000 square miles over six states, including 60% of Virginia. When people alter land to farm, to build, the landscape, or for transportation, they must ensure the changes don't cause runoff pollution for people, plants, and animals downstream that depend upon clean water. Every watershed has a unique set of challenges, but there are always ways that all of us, from farmers to elementary school children, can keep Virginia's creeks, rivers, and bays clean and productive. Tips are available at dcr.virginia.gov. The Rummage is a new online journal that features music reviews from WRIR volunteers and DJs. These are explorative commentaries with varying scope, a song, an album, a discography, a genre, and even unconventional projects like compilations, collaborations, sound art, and new media. Issues are released on our blog every morning, every Monday morning, and a short musical preview of each issue will air on WRIR's live broadcast Mondays at 3:01 p.m. Readers can browse the catalog, learn more about our writers, the Crate Divers, and submit suggestions for album reviews at therummage973.wordpress.com. The last track was Universal Zongle from the CD Tapis Rouge. We heard the title cut off of that one.